sitera kuwana nze kamuwane kolero nomoro njube jagale mwagala nyono kubanga kolera binyagale mwana yamponya balebesi yamponya bakwabuzi mpulira mwagala mwali munkoko nyanyini munda kokukwano bulingobu zigabwe mesi jagala mujje mulabe omwana wandagala kubekera nebyobi abali banvuma obukadde kuno mukwano gw'omwana gwanfudde muto ekyana kye kito ate nga kye kimuula ekyakulira mbakadde omwana nafunya njagala nafunya njagala nalulungi abasinza okwagala walala abasajja bannange nzono nafunya njagala nafunya njagala nalulungi abasinza okwagala simbi wani awatali na kwebaza mpulira kinuma kubuno kutya buziba ani yali amanyi nange ndifuna kwa njagala ekyana kye kito ate nga kye kimula ekyakulira mbakadde bambi mwebale nyama njawa mwanyamba nafunye kyampisa nawo n'omukwano gwenuuyi ogw'okuwoza n'enkira n'ali mu kooti omwana nafunya njagala nafunya njagala nalulungi abasinza okwagala walala abasajja bannange nzono nafunya njagala nafunya njagala nalulungi abasinza okwagala olololo eriiso liringende gempya nafunye kyabbe ekisipaati mu byalaavu twerage njagala tulaga babateesa batalina njagala bonna bagambe ekisanja kikyo ate okutalinako owange tanjagala lwa nsimbi nga bwe bendaba balala emikwano gyammwe gya nsimbi we zitalimwa mutunuza ngali owange tanjagala lwa nsimbi ne bwe muwa ekikomando nga tagasima ab'obubina ne bwe munabigula zenabubuuka sente yange ngiteekawo endabu nafuna wengisa banji bambuza buza mbuboke sigaza mwuzi tezi jambula
I wanna be with you baby forever I've been waiting for you Monday to Sunday